Oh no.
Becca Titan. Oh. Get it records. On.
Wezi kumetambua jinsi sura ilikuwa Emanuele mchumba kapua Wabisa kufikiri na mwatema kwa bua Kumbe ndani moyoni na bua Suwakilishi matatizo Ila seme siya Mshishindari siku grafu na jifia Yamo inasidi moyo Presha Mata suwa kichwa selari daima Na mfikilia kanipa yote matam Ningine siku faham Leo karifisha tunadam Hataki yata salam, nota ya tabasa mimi Chanzo, hata bumbi ya zinyweki Aera kuweleki Duniani hakia itandeki Lompera zosheki Nime mpazo tekeki Kweli msiku wa mafi haubebeki Moyo ngakuwa na macho Singe ukoneza muda Ningejua nilicho nacho Na kile kire chokuja
Thank you.